kubashimira cyane rero ngewe nitwa Jiri Kebapens nkaba ndi umuhanzi nyarwanda ukora injyana cyane cyane ya gakondo. Mu by'ukuri ndashimira cyane abantu bakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye ya Jiri Kebapens, mu by'ukuri bakabasha kugenda bakurikirana ibihangano byanjye. So rero ikintu nshima ni ya ndirimbo nashyize hanze yanjye na Azabatsinda. Azabatsinda Kagame, Azabatsinda Kagame yarukuye ku mweto ababuza amagambo byari byabananiye. Uriya mudamu rero twakoranye indirimbo nziza cyane yitwa Ubudasa. Ni indirimbo nziza cyane ivuga ku bigwi cyangwa ku budasa bw'u Rwanda. Ni indirimbo nziza kabisa. Rero ndashimira abantu maze kureba abantu bagera mu 6,600 ngahe, ni ibintu by'agaciro kubagira kandi neza yuko n'ubundi urugendo turufatanyijemo ari yo genge ntabwo nabugeraho. So ndabasaba yuko kabisa mu ntege mu bitugu ugakomeza kunshyigikira. rero so rero niba ushaka kunshyigikira muri urugendo rwanjye rwa muzika, murabizi ko mbwa mbere wanjye indirimbo nziza cyane nubwo iracyatrendinga yitwa Hinga Kinyamwuga. Yemwizi wewe wamenye guhinga kinyamwuga. Ya rero Ubudasa kabisa ugere kuri YouTube channel yanjye yitwa Jiri Kebapens, ukore subscribe, ukore like na comment. Kandi icyo ngusaba n'uyikunda ndagusaba nuramukundira ya ndirimbo yitwa Ubudasa, ndagusaba ukore subscribe na like ndetse ugire na comment utubwire uko bimeze. Ubudasa murayizi ndabizi neza ko muyizi. Rwanda we, Rwanda we, Rwanda nziza, tugukomeye mbitukize. Aha niyo ngiyo rero. Ubaye rero utarakora subscribe ujya kuri YouTube channel yanjye ukore subscribe, kandi wibuke no gukora like ndetse na comment unayisharingira abagenzi.